Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu dukurikira, kandi kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu Y3 radio yacu VOA.com. Muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amerika mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Nk'uko mwabyumvise rero, twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. Iyo ndirimbo duhereho ni indirimbo ye iri mu zakunzwe cyane mu minsi yo hambere yitwa I'm in Love, cyangwa se wishyize mu Kinyarwanda ngo ndi mu rukundo. Uyu muhanzi arategura igitaramo gikomeye kizaba ku bunani i Kigali mu Rwanda, kikazagaragaramo n'abandi bahanzi bo mu Rwanda no mu mahanga. uretse rero kumurika album ye nshya no kwizihiza igihamaze muri muzika mu bindi iki gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Kuhanga bw'ibyuma bambwe ko bataramubona kugeza ubu ngubu baracyamushakisha, ariko tugiye gutangira twakire abanywanyi b'ikiganiro muri sanga kugira ngo mu gihe dutegereje ko aboneka barambwiye yuko abonetse bambwiye ko abonetse ubwo urumva rero ni bya bindi abya abahanzi rimwe na rimwe baza haciye akanya. Uganda Mugisha Benjamin Kaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Twari tukubuze rwose, twari dutangiye kwibaza uko turi bubigenze, kandi hano hari abantu banditse ari benshi bategereje kukuvugisha no kubaza iby'iki gitaramo. Usanze rero twahereye kuri imwe mu ndirimbo zawe zo hambere yitwa I'm in Love cyangwa se Ndi mu Rukundo. None tubwire iby'iki gitaramo biteye bite?
Oh, mbere na mbere ndisegura. Nakerewe na ndi kuri set, hari video turi gukora. Indirimbo yitwa Mon Cœur izasohoka mu minsi iri imbere. Muri make mwamamagaraga ndi kuri set ngira ngo murabyumva ko n'umwuka
more ariko birumvikana ahubwo twanagushimiye cyane ko watuboneye akanya muri ibi bihe urimo no imirimo myinshi. Wakoze cyane kwigomwa akanya ko kutuganiriza no kugira icyo ubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bawe by'umwihariko.
Yego, nta kibazo rwose. Ya. Yeah. Ku gitaramo rero nk'uko bimbajije. Ni gitaramo kiteguwe neza cyane, ni gitaramo kinini, twibwira ko gishobora kuba ari mu bitaramo binini bizaba bibayeho mu gihe cy'imyaka myinshi. Ndetse gikozwe n'umunyarwanda, gifite concept ya one man show. One man show rero sinzi uko nayivuga mu Kinyarwanda, ariko ni igitaramo gisa nkaho kiyobowe n'umuntu umwe cyangwa kigizwe n'umuntu umwe, ariko nanone kirimo abandi bahanzi, kuko mu by'ukuri umuhanzi wese twakoranye indirimbo mu gihe kuva ku ntangiriro azagaragara kuri stage turi kumwe turirimbira Abanyarwanda iyo ndirimbo twakoranye. So nubwo kitwa one man show, nubwo kitwa one man show mu by'ukuri nanone ni nka festival, kuko kirimo abahanzi benshi bakomeye b'ibitangaza bakoze ibitangaza bitandukanye. Ubwo wakwibaza umubare w'indirimbo maze gukora n'amakolaba zirimo, ubwo wahita ujenerarize ukamenya abahanzi bazaba bakirimo mu by'ukuri ko bangana, ko atari bake kandi batari gito, n'abahanzi banini kandi benshi bakoze ibitangaza bikomeye hirya no hino ku isi, mereye kuba abiwacu hano mu Rwanda. Ndumva nahera kuri Tom Close na najya kuri ba Riderman, ba Kate Kavuyo, ba Bushari, abitwa ba Mike Kayihura, abitwa ba Kivumbi, aba n'abahanzi bakomeye kandi ni benshi. Twajya hanze tukarebamo Otile Brown from Kenya, Diamond Platinum from Tanzania, Rema Namakura from Uganda. Ndumva bunga bo sofa ribo turi mu biganiro byiza byo ko kwa concluding vuba. Kuko na Shiba twagiranye ibikorwa byiza twakoze, ariko ni kwa Shiba ruka ntabwo dushaka kumuzana mu bitaramo nona, ariko nawe twagiranye ibikorwa byiza byafashije abantu. So ni igitaramo kinini ndi kuri numva n'abangushubije gutyo.
Reka dusubire kuri imwe mu ndirimbo zawe yo hambere, tuguhe n'akanya. Ndumva ngira ngo ushobora kuba ukiri mu modoka, turebe ukuntu niba ushobora kujya ahantu, kuko harimo akantu turimo kumva hangaha nako gashobora kuba karogoya ibyirimo kuvuga abantu niba gukurikira neza reka Nadia tuzamurire hariya indirimbo indirimbo ikurikiraho.
Nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuna wakunaga niwawemye kumye wakundaga wari urukundo nakariwe ndinanirwa sinifuza gukomeza njyenyine.
Ijwi rya Amerika iyo ni indirimbo ko nahindutse y'umuhanzi Benjamin Mugisha The Ben nibyo zina rye ry'ubuhanzi. Turi kumwe ku murongo wa telefone mugarukaho mukanya ariko hari abantu bamaze umwanya munini bategereje bashaka ngira ngo kugira icyo bavuga. Hari Aster Kana na Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga bo bavu bamuvugaho muherereye mugira n'icyo muvuga. Aster
ndabahe mwiriwe nje nitwa Steri Kana ndi mu gisagara cha Goma ariko sanze ndi umurundi.
Na uzajya mu gitaramo?
Nabishaka kandi nyene Beni nuko avuye ku murongo
arahari turacyari kumwe
ndahari ndakumva cyane
ahari ndi Bujumbura navuye mu ntara ya Bururi nagiye iminsi ibiri ngenda n'amaguru kugira ndamubone. Kandi nageze hano intego yanjye ari yo kuzomwibonera amasomo yandi ndacara umwana muto ariko hari indirimbo nakuze numvira hiti ngo wirukire ugusiga ngo ugasiga ugusanga bibaye ngombwa araza kwituririmbiraho wenyine apana yo mufite muri studio. Ndamushimire cyane napanze ikiguzi cyinshi kugira ndamubone kugeza n'ubu ntibirakunda kubera uburyo ubwo ndi kure ndashaka nk'umufana wiwe amukunda kuyadukorera Noheli cyangwa akadutegurira nyine igitaramo cy'abantu bato badafise uburyo bukwiye kandi turi kure. Icyumviro cyanje ni icyo. Hanyuma yararirimbanye n'umuririmbyi bita Pisira. Uwo muririmbyi Pisira ntitwigeze tumenya irengero rye. Mbega azogaragara muri icyo gitaramo Pisira. Icya kabiri i Burundi hari abahanzi benshi kandi nibaza ko mubaza niho mbogamizi yo bihari ko mutarari ko atandirimbo twoba tuzi uwo barikoranye n'umurundi byaba byavuye kuki bibaye ngombwa abanyishure ku murongo kuko aho ndi radio sindiko ndayumva
arakumva turakugumana rwose turakurekura ruka amaze kugira icyo akubwira
namusubiza right away cyangwa nategereza.
Itumusubiza hanyuma Toma yihangane nawe turamuha ijambo mukanya.
Icya mbere nuko nisegura igitaramo twakoze i Burundi. First of all Abarundi bose ndabashimira twakoze igitaramo cyiza i Burundi batwereka urukundo rudasanzwe. Abarundi mora numva mbafitiye umwenda kubera urukundo bagirira ibikorwa byanjye kandi Imana izamfasha numve ko hari ikintu nanone twagiye gukora kimeze nka kiriya. Nisegura no kuba yarahageze akagirirwa ibyago wenda ntageze mu ruhare ariko bitewe n'uko duhuriye kuri Voice of America ndashaka ngo uramfasha aguhe nimero ye noneho wowe numa nimero ye ndazareba nagera i Kigali nzamukonekitinga na team izamwinjiza kuitaramo for free ku buntu.
Aha. Murakoze Imana. Imana ibampeza gicho mbe ndagishima murakoze.
Baza kwicaza hano heza tuzaguha VIP. Juste kubera ko witanze ukaboneka muri interview. Ibintu by'Imana urabizi ko bibaho ntago twahituzi ko turi buvugane, ariko I think n'Imana yabipanze. Icya kabiri rero mbona uko ntari bukurikiranye neza ikijyanye n'abahanzi b'i Burundi. Njyewe ndi umufana w'umuziki w'u Burundi kuva kera mu bwana bwanjye. Nakuze nkurikirana cyane Big Farious, narayimubwiye tunahura na nakuze Munda Kidumu n'abandi bahanzi benshi b'u Burundi. Imana n'imyandikire yacu twize kwandika indirimbo, cyane cyane tugendeye kuri iki Abarundi bandikaga kuva kera. Igihe cy'Imana nikigera ngiye ibintu biherero bihimana, buriya nta kintu kiba mu mboni zanjye kitagere kitabereye igihe. Igihe gikwiriye rero nikigera nzakora indirimbo n'umurundi, kandi izaba indirimbo nziza izashimisha abantu benshi. Nkunda Farious uko nabivuze, nkunda Sati B, nkunda abahanzi batandukanye b'i Burundi, ku buryo isaha n'isaha ntabwo twabura kugira ikintu tugeraho twafatanya. Hanyuma kuri Priscilla, Priscilla nawe mu biganiro natwe na natimu turi gukorana kugira ngo nawe azaze mu gitaramo cyacu dusanye indirimbo nziza yitwa Ntacyadutanya. Igihe gikwiriye nzabamenyesha ko nawe yageze on board cyangwa se yageze kuri list ya line up y'abantu dufite, ariko deja ibiganiro byaratangiye.
Ngira ngo Aster Kana uramwumvise, urakoze cyane. Kandi nimero yawe niba nta yindi uri butange, nimero yawe hano ku Ijwi rya Amerika turayifite, turaza kuyiguhera The Ben ubwo akwemereye kuzakwinjiza ku buntu. Ubyakiriye ute?
Yagiye.
Ndumva yagiye. Reka twakire Toma nawe nyarutsa. Okay, Toma ntabwo turimo kumwumva. Reka dusubire kwa The Ben. Wari utubwiye mu kanya icyo wise one man show, uzakora igitaramo, mbega ni wowe muntu utazahinduka kuri stage ariko abandi bazajya baza bagusangaho mufatanya, ari abo mwakoranye bo mu Rwanda, ari abo mwakoranye bo hanze. Ndumva ni nk'ikintu gisa nk'urugendo rwawe, nk'uko twabivuze hano ku Ijwi rya Amerika, rwo gutangira umuziki, kuva utangiye kugeza ubu ngubu. Muri make wavuga iki kuri urwo rugendo?
Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri nibyo koko, igitaramo gifite concept ya one man show, ariko it's just bigger than ni kinini kurusha concept yacyo, ndetse ni kinini kurusha no kuba ari album launch. Uko kuri njye ni igitaramo nshaka ko nanone ki displaying urugendo rw'umuziki nyarwanda muri rusange, kuko mu byo duteganya gukora harimo ama tributes y'aba legends bacu bagiye batandukanye batubanjirije banatwereka inzira, kuko aho bashinguye ikirenge niho twakandagiye, kandi twahakandagiye bamaze kutubwira ko nta mahwa hari. Niyo mpamvu nifuza ko muri kino gitaramo tuzabaha ikintu nakwita nk'ikuzo. Ubwo ndavuga guhera kuri ni benshi, ntabwo twaba nabavuga bose kuri uyu murongo, ariko abahanzi nk'aba Masamba, abahanzi nk'aba KGB, abahanzi nk'aba Rafiki, abahanzi bakomeye bagiye batwereka uko ibi bintu bikorwa, ntabwo twari tubizi, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel, n'abagihari kandi bagikora neza, hari abatarabivuyemo, ariko mu by'ukuri numva ko tubagomba icyubahiro, ndetse na tributes zihoraho, uko tugira amahirwe nkatwe twagiye dusanga mu by'ukuri ibintu barabishyize ku murongo. So dufite iyo gahunda yo kudisplayinga urugendo rw'umuziki nyarwanda kugeza ku muhanzi muto nonaha dufite witwa Shemi, uri kwitwara neza cyane muri industry yacu. So ni urugendo ubwarwo, ni igitaramo cyiza kiziyemo concept zitandukanye. Ndumva nabangusubije gutyo.
uvuze ko bahanzi baba banjirije baberetse inzira ariko nawe muri iki gihe hari abo murimo gukorana bakizamuka mu muziki kuki ushyira imbaraga mu gukorana n'abahanzi bakizamuka aho kugira ngo wibande ku bigugu uniko navuga
ikibazo cyiza navuga ko biterwa nuko nanjye nahawe ikiganza urumva ahantu henshi tuba tugera iyo dusubije amaso inyuma dusanga hari abantu bagiye batuvana ahantu bakatugeza ahandi nimba Ben ariwe nonaha numva ko mbikesha Tom Close ndetse na Alex Muyoboke numva ko nanjye ngize amahirwe nazahora nshingiriye extending my hand kundi muhanzi ukeneye support yo kuzamuka nkunda gufatikanya n'abahanzi bazamuka kuko numva ko first of all nizera ko mu Rwanda dufite impano zidasanzwe ndi mu bantu bakunda kugaruka mu kuba numva ko impano zo mu Rwanda ntago nibaza ko hari igihugu cya tujya imbere turamutse tugize all the means we need challenges ziracyari za zindi zo kuvuga ati hari ibyo tutarabona hari ibyo tutarageraho in terms of means ariko if we had all the means I think we'll have the best musician the best artist mu rwego rukomeye cyane so ni mu rwego rwomba numva ko ngize amahirwe nagira uwo mfasha bitanakuraho ko na byuka mu gitondo nkagira opportunity yo gukora n'umuhanzi ukomeye such as Diamond Platinum n'abandi ariko ntibikuraho by'ukuri ko habayeho opportunity nanone yafasha umwe muri bagenzi banjye bari kuza kandi bakeneye gushininga namwe na extending my hand kugira ngo numve ko ari iki nanjye natanze ku mukuru rugendo rwe
yego mu kanya turaza kugaruka kuri icyo nanone cyo gukorana n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu karere kubera ko barahari batandukanye mwakoranye mubaze n'icyo bivugaho ariko mbe nihanganishije Joel Vizigiro ku murongo wa telefoni turaje tukwakire reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo gace gato kimwe mu ndirimbo wakoranye n'umuhanzi uzamuka muri iki gihe ngira ngo yitwa Kevin Kade yakoranye n'umuhanzi The Ben turi kumwe hano ku ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone twakire Joel Vizigiro ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
mereye mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma niho ntuye ego hama nisho nari mfite n'ikibazo cyo kubaza The Ben ndakuramukije ibira byose alo
Ben ngira ngo arakumva ari ku murongo
ego hama hari utubazo tubiri tw'amatsiko nagomba kunyibariza bivanye n'uko ari gihe tubona abahanzi bakizamuka aba bato bato bagira gucoka inyuma nk'imyaka ibiri mwaka umwe ukagira gucoka ibyo bagiye ukababura akarorero nka niyo bosco akarorero nka umuhungu witwa Afike imbere ya Afike ari umuhungu araho nawe nyine arakizamuka kandi umuravyo abona ko afite impano none ni igiki bezeni mwakora kugira ngo ababana bazamutse bariba bataramenyekana bagiye ku rwego nk'uko mugeze kugira ngo bagaruke muri muzika kuko ntitukibumba yego ikibazo ni icyari ni igiki mwakora kugira ngo ababana nabo baba abantu bakomeye kuko urambye impano bazifite ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
yego nisubize cyangwa
ukomeza rwose ujye usubirizaho kugira ngo ducunguze uburyo mwese
so ni uko mbibona kandi mu by'ukuri niko njye mbibona ushobora kubona bibona kimwe n'abandi ariko impano zira ariko kuri wabivuze niyo Bosco ari mu mpano zitangaje twagize mu mateka y'umuziki nyarwanda Afrique umwana w'umuhanga cyane uririmba neza nawe ni impano ikomeye cyane nibaza ko ndetse n'abandi maybe uta mentioninze ariko nibaza ko ahanini ni ibintu bitandukanye bigenda biba challenginga cyane cyane ko nka nk'urugero nka nk'ibyo ndabigaho muri statement yahoze mu kanya gashize ni tugize means dushobora kuba twifuza nta gihugu cya tuzi imbere mu kugira impano zitangaje so usanga mu gihe baragize challenges zitandukanye wenda zifite aho zihuriye na management zabo ugasanga baracyashaka no kwiretruva uburyo kiba bakongera bagakora ibindi bintu byiza kandi igihe kigeze mu by'ukuri yo nta zindi mbogamizi barongera bakagaruka nibaza ko nka Afrika aracyakora niyo Bosco yagiye muri Ghost I think niyo yibanze ubu ngubu nibaza ko kenshi iyo atari discipline itumye wenda nk'abo babiri uvuze rwose bafite discipline nziza abanzi beza kandi baracyakora ahubwo wenda nibo bakwiye no kureba ukuntu bagura ibikorwa in terms of kubyamamaza kurushaho kuba utabizi birantunguye kuko nka Afrika afite indirimbo nshyashya zitandukanye na niyo Bosco nta kwezi cyangwa amezi birashize asohoye indirimbo ya gospel so nibaza ko wenda imbaraga bazishyira mu kubimenyekanisha kurushaho naho ubundi abo batanzeho urugero rwose barakora kandi bari gukora neza ariko ntibikuraho ko nanone dufite ingero z'abandi ba nanone bahoze bahuye n'izindi challenges zitandukanye z'abariza management cyangwa se izindi z'ubuzima zisanzwe kuko kenshi tudiringa n'ibintu byinshi ariko siko twe twese siko tubivuga burya tugira challenge abahanzi iyo our personal tudiringa nayo kandi personal life affecting a professional life for all the time ugasanga twige ntidufite n'ubusobanuro bwa twatanga imbere y'abantu se bene ko atagisoba indirimbo kuko tutazi icyo bene amaze iminsi adiringa nabyo on a personal level so ndumva ari uko nabivuga ariko we hope ko tuzajya dutsinda izo challenges gahoro gahoro
reka twakire Mike Manishimwe ikaza mu kiganiro muri sangaho uherereye ni ikibazo cyangwa igitekerezo
aba murakoze cyane ubwo bwo mwaka karagira tuvugana duhere mu gihugu bisaga cyane Nairobi
n'amakuru cyane Nairobi
sorry sinda bafashe neza
komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo nyarutsa
igitekerezo nuko na teretege mu rurimi rwacu umuhanzi wacu The Ben
nuko gusubira cyane
so no mu rurimi nkunda cyane nyene nuko ndumuturanye ari ndumuturanye wacu kandi turamukunda cyane
urakoze
kubwibyo n'amakuru menshi ifite no uvuga
urakoze cyane urakoze cyane Mike Manishimwe aho ngaho i Nairobi muri Kenya reka twakire Safari Imani Vedast ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye Safari ikibazo cyangwa ugitekereza wihuta
aherereye Nyamata mu Bugesera turabakunda cyane ku biganiro mudutegurira kandi dushimiye umuhanzi mwadutumiriye uyu munsi ko muziki we uratwubaka ukadufasha kuruhuka turamukunda cyane ubwo tukaba twifuza ko ya kongera gushira indirimbo nyinshi hanze kuko asigaye ashyira indirimbo zitari nyinshi asigaye asohora indirimbo haciye igihe kinini.
Nibyo yari amaze kuvuga ariko avuga ati hari igihe rimwe na rimwe ubuzima bwite bw'umuntu bugira uruhare mu muziki asohora yaba ari kusohora vuba cyangwa se gutinda. Nibyo yari amaze gusobanura ngira ngo
nitwamenya niba yari post wedding ariko noneho 25 rwose adushakire imiziki imyinshi aduhe turamukunda
arahari reka kwisubiriza.
Kwizeje rwose ngira ngo no mu mpera z'umwaka wabonye ko twahaye abantu indirimbo nyinshi kandi nziza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane tumaze gusohora indirimbo zigeze nko muri enye nimba ntibeshye, wenda ntanashizemo amakolabo nakoze n'abandi. So biragaragara ko 2025 cyangwa 2025 izaba iri ishimishije cyane.
Oya rwose nibyo turagukunda.
Urakoze cyane Safari. Twakire Ishimwe Nicolas ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane.
Uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta?
Nitwa Ishimwe Nicolas, mbere Kirongi, Rulindo, Kayaka Rulindo.
Ari kuri ahantu hari urusaku ntago turi bukumve no guma mu rusaku. Ishimwe Nicolas turakumva.
Hello.
Okay Nico ngira ngo Ishimwe Nicolas yabaye agiye mu komeje kumva rero radijwe rya America kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben. Mukanya waruvuze hari umuntu wavuze ngo indirimbo zawe ngo ziratwubaka ryo jambo yakoresheje muri iki gitaramo muzagaragaza mute uruhare rw'umuziki mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aseye nk'ugikomozaho bituma nibuka yuko tutakiganiriyeho ariko mu byukuri umuziki ni ikintu gifite aho gihurira no kubaka umuntu haba mu butumwa haba mu marangamutima haba mu kwemera haba mu zindi nzira. The Ben.
Yego. Nibyo koko umuziki ushobora kuba kimwe mu bintu rukumbi kimwe mu bintu bike bijya byibagirwa abantu bajya bibagirwa. I'm sorry ndiyo nagerageza gukoresha ikinyarwanda cyiza
no kugerageza
kugira ururimi rw'amahanga nshiramo rero
turafatanya ndakunganira aho mbishobora.
Umuziki rwose uri mu bintu bike abantu bajya basa nkaho birengagiza in terms of ibintu bibubaka bakabikunda ariko ntibamenye icyo bibafasha. Ugasanga umuntu akumva umuziki yawushizemo afite good ameze
neza
ariko mu by'ukuri nabashe kwibuka ku reflecting se icyatumye mfiriga good cyari kiri uriya muziki maze kumva. So rero mu by'ukuri biterwa icya mbere nibwira ko ndi mu bantu bari representinga impande runaka ntabwo nshaka kuveba indi myandikire y'abantu ngeze kuri perezida n'umwana w'imyaka itanu yakumva indirimbo akayumvana na mama we nta kibazo bafite badategwa kuyumva ibyo rero nkunda kubishimangira n'impamvu ndetse n'abandi bahanzi
umurongo wa telefoni sinzi ikintu wabaye ndumva umurongo urimo gucika sinzi uko byagenze ariko ubwo butumwa wari utanze nyuma ntabwo bushoboye kumvikana neza kubera ko birimo biracika kuri runo ruhande sinzi niba wakongera ugasubiramo iyo nteruro wari uvuze nyuma.
ariki yari nyingi imitima ya uraka hoya hoya nacha kunwara nacha kunwara shaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera mbona every time you're more than you
America I vugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi indirimbo ni Habibi y'umuhanzi The Ben kwa ari dufite ku murongo wa telefone hanyuma network cyangwa serezo irabizana nkuko bajya bavuga ibiracitse none bambwiye ko agarutse The Ben soza igitekerezo ari muvuga nyuma yaho twakire abantu babiri bategereje hari Ishimwe Soraya Isaiah na Richard Livingstone bombe barategereje ngaho ijambo ni ryawe
yego and I'm sorry once again ni kundi mu modoka ndi kuva kuri set ndona ndagerageza kwirukanya njya mu rugo kugira ngo ngire ni ibiganiro byiza mugiye wenda kitarasozwa ariko nari ndi kuvuga kuri point ya y'uburyo ki umuziki dukora ugira impact cyangwa se ikintu gikomeye ifasha ubuzima bwa muntu ari nayo go cyangwa se ariyo drive kuri njyewe ntabwo nigeze mbaho nifuza gukora umuziki uzaza ukabaho gusa ugafasha abantu kubyina and then that's it nifuza kuzajya nkora umuziki uhora w'iteka ryose uhora w'ibihe byose ibyo twita timeless songs kenshi rero abantu bakunda kwirengagiza imbaraga y'imyandikire myiza imbaraga y'umuziki witondewe kenshi tukawugereranya n'umuziki tujya twita nyine w'ibidongo ariko nkanave abandi bahanzi ariko target audience zacu kenshi ziba zinatandukanye nshingiye ku byo nkora ngerageza gukora ikintu nifuza ko umwana w'imyaka 4-5 ndetse n'umubyeyi we bicaye muri saro bashobora kumva indirimbo nkoze bakayumva nta badategwa cyangwa se nta kibazo bafite mu kuyumva nibaza ko biri mu bintu ngerageza kwitaho cyane ndetse n'abandi bahanzi bagenzi banjye babyitaho so nibaza ko iyo movement yabayeho iri mu byatumye bifasha kuva ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi intambara ikirangira mu Rwanda habayeho imbaraga zikomeye cyane z'abahanzi zisa nkaho zari zishingiye mu gushaka kugarura ibyishimo mu mitima y'Abanyarwanda bitari juste kubona iterambere n'iki n'ibindi byose twagezeho byiza ariko nanone no kubaho umuziki ubaturusha umutima utuma bahaguruka bakabyina ubibutsa ko ubuzima ari bwiza ubibutsa ko you know utuma bikunda once again twari Jenoside yakorewe Abatutsi isa nkaho yatumye Abanyarwanda bagira bahungabana biteye ubwoba ariko nibaza ko umuziki uri mu bintu bikomeye cyane byatumye mu by'ukuri Abanyarwanda bongera kwikunda ndetse bakagira na hope for tomorrow
ibyiringiro by'ejo hazaza
mu gitaramo cyacu nabwo tuzagira
to display ibintu byose bishoboka byatuma kibi gitaramo batazibagirwa kandi kigaragaza izo ngingo zose navuze haruguru.
Twakire Ishimwe Soraya Isaiah kaze mu kiganiro muri sanga.
Barakoze Ishimwe cyane kongera kumva mu duhura na The Ben.
Nyarutsa
ngo ndagira ngo ngaragaze imba mutima zanjye ziri ku mutima wanjye kuba mwabisemo kugira ngo mvugane na The Ben. No muhanzi nkunda cyane iwacu ni nganda muri Kirehe Musaza na gace gaherereye hafi ya Tanzania kuko yo magaze nganda iwacu bande ba Tanzania ariko ngerageza kumva Secular Music nkumva Ureki The Ben atanga message mu ndirimbo ze zitandukanye kuko nge namukurikije guhera 2013 segundi muri segundi umwaka wa kane aho ngaho nagenda mbona ubwo bari bazamu cyane baririmba cyangwa se atanga message kugira n'uyu munsi mbona ko afite vision nziza cyane kandi ubona ko afite imesara atanga zifasha ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuze ukumva ko byibura hari icyo kiba cyane cy'umunyarwanda.
Yego Ishimwe urakoze cyane rero niba ntakwanduranyije.
Yego
okay reka twakire na Richard Livingstone.
Hala.
Ego kome izi na uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo wihute.
Namba Nairobi. Hama ujye gusanzanza ndi mu Burundi. Ariko nkurikiranye hariho titre mwavuze ati icyo gitaramo kizobagira mu byo ku zerekeye bya genocide yakorewe abatutsi
ntabwo ariko twavuze rwose wabisomye nabi.
Ariko susubiye inyuma umenga harimo ibyo mwavuze yuko
twavuze ngo uretse kumurika album yenshya no kwizihiza igihe amaze muri muzika mu bindi igitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide. So ntabwo rero iryo ni ijambo ryajemo gusa ariko urumva yuko atari ibyo shingiro ry'igitaramo.
Rero nyambari ko biri buriya design turamukunda gose.
Ni byiza. Twakire David ikaze mu kiganiro muri sanga
cyane. Nanjye mazina nsa David Nsengimana, andikiye ari mu Rwanda. Nambere ndasuhuza The Ben amakuru amakuru
amakuru imezo meze neza
meze neza ndaho ngira ngo nakumenye kuva muri 2012 nkomeza kuza kubasha kugukurikirana bize no gukurikirana cyane yaba mu ndirimbo zawe yaba no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye uko ujye uyikoresha mu by'ukuri n'urugendo kumwe cyane n'urubyiruko wagiye duha urugero rwiza aho twagiye hari amasomo amwe twagiye tukwigiraho kugira ngo benshi barabizi n'uyu munsi iyo bafashe urugero rwiza rw'umuhanzi batanga urugero kuri The Ben kugira ngo nawe urabizi rero bimwe mu bintu natangira gushimira ni uburyo ki wabaye role model for young generation y'abanyarwanda bahanze ino urabizi ko iwa superstar mu Rwanda na East Africa and all world barakuzi hanyuma ariko nk'ibyo nkagira akabazo k'amatsiko nakwibariza Tiger B ese kiyibonye nk'umuziki wo mu 2012 na 2015 ukawugereranya n'umuziki w'2024 ese ubona iyo miziki ari imiziki imwe ese ubona ari nk'ikihe bitandukaniraho
Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi rezo nabwirimo kutubanira ariko uko biri kose ndizera ko mu urimo mugira ibihe byiza aho muherereye murimo mugana ku mpera z'umwaka twegera umunsi mukuru wa Noheli n'ubunani indirimbo Why cyangwa se kubera iki y'umuhanzi The Ben yafatanyije na Diamond wo muri Tanzania ndisegura cyane ku bantu benshi batwandikiye basaba kugira icyo babaza cyangwa se bavuga ntago turi bubashe kubakira mwese kuko isaha ni nto cyane ariko reka tugaruke ku murongo twakira umuhanzi The Ben mbere yuko twakira abandi babiri noneho tugasoza ikiganiro twakire Karegeya Le Innocenti kaza mu kiganiro muri sanga reka noneho dusubire ku muhanzi The Ben turagenda tugana ku musozo tuvuze kuri iki gitaramo kuko dushigaje iminota nk'itanu hari ikintu cy'ingenzi ubutumwa bw'ingenzi wumva ushaka gutanga cyangwa se wumva abantu batacikwa nabwo mbere yuko murekura ngo ugende kuko wanabivuze ko ufite byinshi hugiyemo ubwo butumwa bw'abarobowe
urakoze cyane mtuguma niba utumwa ndumva ni mburambura ndaba mbivuze ariko reka mvuge nya mu gitaramo harimo a gift cyangwa se impano dushaka kugenera abazakitabira ndetse bose and that will be revealed ku munsi nyirizina
bizatangazwa ku munsi nyirizina izavugwa yari yo ku munsi nyirizina
izanagaragara cyangwa izanagezwa kubitabiriye ku munsi nyirizina ariko ni Imana idasanzwe kandi bazishimira
ugize uti bose ugize uti abazakitabira bose
muri make ni bose uvuga ngo ibihumbi cumi bizaba biri muri arena bizatanga bifite gift bazishimira ndetse bahawe na The Ben
ibyo bintu ko biteye amatsiko ra
this is very basically exclusive muri ubwo buryo noneho igitaramo bwacyo rero ni igitaramo kiri special nkuko nakubwiye ntabwo nibaza ko concept turi gukoresha yigeze ikorwaho before ndetse na lineup dufite itandukanye ni lineup dufite uburyo izakoreshwamo itandukanye n'uburyo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ibintu tutigeze tubona mbere nibaza ko igitaramo bwacyo kiri special ndetse n'abazakitabira bazataha bari very excited ku byo babonye
rero The Ben ndumva twakugumanye cyane kandi wari watubwiye ko hari ibintu byinshi urimo gukora ariko reka tugushimire rwose ko
ndisegura by the way ndisegura kuko gahunda yanjye namwe nayo nayubashye and then ahantu nagiye gukorera set batangira batinze connection yacu igipfa ko nindi kwirukanganza mu rugo kugira ngo ngire connection nziza so ndisegura kubakurikiye VOA ariko nababwira ko mbakunda cyane kandi I can't wait to see them kuri le premier janvier cyangwa cyambizwa kwa mbere
uko biri kose ndatekereza yuko iby'ingenzi twabivuze kandi ibintu umuntu adafiteho uburyo bwo kuba yagira uko agenza ubundi iyo bije tubyakira gutya ariko hano ku ijwi rya Amerika nakubwira ko tutakuveba nizere ko n'abafana bawe batakuveba cyangwa se n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batatuveba kubera ko ibyo ni ibintu twebwe tutagira icyo dukoraho nshimire rero namwe mwese inshuti za Radio Ijwi rya Amerika natwe twisegura cyane ku bo tutashoboye guhamagara kubera umwanya utubanye mutoya reka tubasigire ino ndirimbo yo hambere ya orchestre Impala yo kubifuriza umwaka mushya muhire ushimira Nadia Taha no bari bafatanije bamfatishije ku kira telefone zabo kuri micro mwari kumwe na Jeff Mutagoma mukanya sa moya nigice nibwo turi buze kuba turi kumwe mu makuru yo mu Kinyarwanda no mu Kirundi turasubira rero